Sora ko ni sirana dɔrɔn k'i jɔyɔrɔ bɛ dɔgɔya.
Mohamed Sora fa Anata.
Ni boy de Davia City.
Mamadu deni chau te kelenye, jaja chau te kelenye, fili deni chau te kelenye.
Waridi yorala, ute kelenye, ani chau te kelenye, sanudi yorala, ute kelenye, ani chau te kelenye, fade keneka, ute kelenye.
Mande mori foro mande mori labaita kante dogo ina kante dogo ni donu chela ube joro sora ibi miri la muna awasila furuke ni chaute kelenye ewuli lai fula untamako kasoro kate me ubella faden kene kada matoila kondo ya janjon jarila kuruko bamako sigi bego ya ela fatim koroke awa koroke don terno koroke bato koroke don choba koro jamu yeke waleye Dauda kamara terike sore da kanke mogoti seila ala ki kisi jugu torma ala kana I jugu seila
jaja joute kelenye sorani joute kelenye jaja joute kelenye mamadu deni joute kelenye jaja joute kelenye fili deni joute kelenye
warede yorola Ute kelenye, ani chau te kelenye, sanu ni yorola. Ute kelenye, ani chau te kelenye, fade keneka. Ute kelenye, ani chau te kelenye.
Sora mogo sebe, ami nyongoye. Waritigi mogo sebe, ami nyongoye. Falato nunjigi, ami nyongoye. Yatime ujigi, ami nyongoye. Kondo ya ula, ami nyongoye. Kito demsen yala million mara Aja biga sama waritigi gasama sanuntigi gasama rapero jigi gasama Sidi aterge bozo cabrejo inesta kajo Asora ikelempe mone bode sora ikelempe Asora ikelempe, pada toro sora ikelempe, niye fade unkambi, ibade munyuna, ahere sora.
Jaja chaute kelenye, sora ni chaute kelenye, jaja chaute kelenye, mamadu deni chaute kelenye, jaja chaute kelenye, fili deni chaute kelenye.
Waride yorola, ute kelenye. Ani chau te kelenye, sanu ni yorola, ute kelenye. Ani chau te kelenye, fade keneka, ute kelenye. Ani chau te kelenye.
Sora jabi hakili bala, ande mil bis, ande mil ons. Antu meli sela, kenye bakono. Arekera son pour manze, sete un problème. Itola, nyanina. Idola, manyuma gola, idola, makari gola, kadama umbara, kajabo nuke, kawari mili, kakila kasoro. Kani waso nina fola tigia, kani waso jama tigia, kani waso wasu tigia, kani waso jama tigia. Ibi waso ni wolo fanyu mainde, yeah. Mama ruja, ibi waso ni wolo fanyu mainde, yeah. Fili geta, asora. Baba sora, aparika alaye, amba musofle, kami jeto Sayate jonto, saya mankirato, sayante jonto Awasila, angadi alama, mami jabi Angadi alama, Mohamed jabi Angadi alama, angadi alama
Ute kelenye, ani chau te kelenye, fa neka utekelenye ani cho utekelenye
koroke mamadi sexy frejo soriba konde cherno alaipa maintenant allons à la danse des trompas.